Busy.
Big Mocha.
Busy Babylon.
It's Bob Menekin.
Nigga, the kids are watching Spock Benzie and I'm the pizza. Ungeni on a C5. Ungeni on a C5. Nigga, the kids are watching Spock Benzie and I'm the pizza.
Ningesema ni ya bebe ama ningepotea tungeishi kama vitani na vumilia ukwali yangu tete na siku zinasogea ningetaraji mbele amani na suga ukipofu angali naona na isi moto ila najipoza na suga ukipofu
Ziba, thamani ya penzi lako ni jiba. Kipindi salia oli mekwisha. Wange kuja wenzio wange kuiba. Najua hata we unapenda mapocho pocho. Nisinge kaza unge kula chocho. Nisinge kupata tena kwenye mitoko. Ninge data mpaka kwenye roho. Ubongo akili ilitulia. Meno alicheka la mwili ulilia. Hiyo ndio sirina leo na kwa bia. Geno nasifa unge kuwa ushakimbia. Okay my dear, come close up. Break with the gear, higher roll up. Google the many shares, my back is a soldier. Men are wearing my idea to lick up the boulder.
Nigga, the kids are watching, smoke, benzi, and I'm the umisa. Ungeni on a C5. Ungeni on a C5. Nigga, the kids are watching, smoke, benzi, and I'm the umisa. Ungeni on a C5. Ungeni on a C5. Ungeni on a C5.
Zwap.com.